Beats by SV.com.
Nilambishe uga, nye ni nyoka wako. Kama mapenzi yako kuwanga, nipeleka uchawi ni kabisa.
Purchase your tracks today.
Wendi kanisa la moyo wangu, nipatia upako. Sita kuwacha, ina mahaba zaidi ya tisa. Tena nikupeleke kwetu, kamone cholo na masai. Au nikupeleke kwa washikaji, kamone na kasai. Sema basi,
mweza
kumihoi. Sema basi, mweza kumihoi. Usi wasikilize wanaokula hai. Nakupenda Viki.
Beats by SV.com.
Nakupenda Viki. Unanipatia mahitaji ya mwili. Nakupaka pula mapenzi usitoweza.
Purchase your tracks today.
Najichunga visalali. Nije nitoe kwenu mahali. Najichunga visalali. Jeni te kwenu mahali. Nakupenda Viki. Unanipatia mahitaji ya mwili. Nakupaka pula mapenzi usitoe siri. Najichanga visalali. Jeni te kwenu mahali.
Purchase your tracks today.
Macho yanga napenda kukuona. My baby, nikikuona mama ninapona. Oh Leili, macho yanga napenda kukuona. Oh baby, nikikuona mimi ninapona. Uzuri wako, sura yako, shepu lako, malingo lako. Uzuri wako, shepu lako, malingo yako, mwendo wako.
Purchase your tracks today.
Tembea, tembea, unaninogea, nogea. Mama ukini chekea, chekea. Chumbani mama unanimaliza. Chumbani mama unanimaliza.